Sikwakiza, tunapewa sana hela feki. Hip hop mziki kwa mafundisho shikiki Dr. John. Oh, aka oh, serious. Tonge kubwa, elma text na kaz. No mistake na kaz, kazi ni kaz ni mbaz. Nuna wife kama daz, eh?
Na, mkakodishwa na maofisa.
Suti ya kufa mtu, kiacho pangu sa.
Moyo wangu, ukaridhika, nikajua watanilipa
pamoja na bring bring kumbe za changoma sasa ba mitasamora wameshapora duka na bohora piga 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 sasa na we wapi yani haiwaki rika waka
watch out
kufika mbele pancha ilikuwa so present ilikuwa so good
basi milio nizaga wale wateja katamba kilichobaki kusuba kazino bosi. Basi milio nizaga wale wateja katamba kilichobaki kusuba kazino bosi. Wangu
taxi driver
gari nina kukabizi sabu mwisho mwezi
mimi sio mkorofi nakutana na mikoshi.
Kapui mwisho mwezi mnapata mishahara. Kapui panda taxi usipande daladala. Mtaibi wapi gari namba TAQ 437 juu macho juu sister du. Taxi yangu bosi wangu sinza kwa mama KU. Na paki Masaki ulize deo au naki. Ina soundi kodeti na pigia day and night.
Taxi yangu nimempa day waka leo. Nasikia kagonga ukuta kimeo.
Taxi yangu nimempa day waka leo. Akijua bosi itakuwa kimeo.
Siku moja niko sinze nenda zangu Temeke. Nimepakiza maslahi ndani ngoja ni cheke ebwana. Kashuka Temeke mka fadhili ni usiku saa mbili. Mataxi driver tunajua nyingi siri ebwana. Kapui majambazi ili gari sio langu. Kapui natafutia riziki zangu. Kapui kufika mwenge ngengenge uja mkenge ngenge. Mabaza meni mesikia mwache utoto. Stare gharama kwa nini mjipe mseto. Taxi moja mko tisa kwenda klabu kwa pakiza.
Taxi unaipanda yo, taxi unaipanda yo.
Huko posta mvua inanyesha.
Taxi unaipanda yo, taxi unaipanda yo.
Wanafunzi kwenda kuchuna mabuzi.
Taxi unaipanda yo, taxi unaipanda yo.
Dereva shusha kologwe mulasa.
Taxi unaipanda yo, taxi unaipanda yo.
Ikibidi niache tanga kwa mazanga.
Taxi driver
gari nina kukabizi.
Taxi driver
sabu mwisho mwezi.
Mimi sio mkorofi nakutana na mikosi.